JD in the building, nana. It's your boy, D-A-E-V Zambia.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
K-Man on the 1-2-Z.
K-Man, I'm strong on the beat.
It told me to hold on, cause she wants in a pool and the ago. Oh, 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 you know I fought for you.
Fuanze ni masofa lelo vafutako uni uze it over. Kumbukira pacha wenzeri kupromisa tumisango twako wenzeri kunibisa. Ukachoka pa nyumba tinaenda kumaketi. Kasi tupi yako baby ili patageti. Lafu ni kupasa waicha na forgeti. Lelo wanisula wakonda wa Bugatti. Si usiba mweni mvele la mukati. I don't think ngati ninga kwende wina
on. Kashi wanze na pulani yako.
Ni kuselo nishi nilikutocha. Nificha ni Venice na kupasi. Na kupasa Jane na fakapo na Moses. Sinezo siwa tunga chitefaso. Ni mafaita kurisha na using ana maso. Kuti utemushe ufale new fashion. Ine osa siwa kuti weze permission. Kunyumba ni maletu pwela ntawi ili yonze. Nikatini kambeko uni yanga virifonze. Katini foni yako ine sininga ikwile. Nikatini ikwile nishi na ushaka wele.
She wants in a pool and the yako. You know I fought for you, baby. I held on. When's in a pool and the yako. Oh, and you know I fight for you, baby. Yeah, yeah.
ZambianMusicHits.com.